Yeah. For better or for worse, my girl, you come first. Cause they're the best, you know. Check, check. Check that thing, one thing there. Yo, for better or for worse, my girl, you come first. Cause you're the best, you bless and impress. Sex on every dress, no cares, I come first. Now, which one is your dash, African empress? Beauty on your first, my soul lip like yes. Sexy on your sense, no care about past tense. Foodie war romance, cause sad and light grants. Don't I need a chance, I take Izuka offense. Still to my wife when they twin fear my queen. Own of my life and everything within. Since day one, chin, con your massy king. Now, but don't I need a mean, I need a kitch on my din. I feel a speech when you speak, you and I knows. Your heart, your keys, let me send them alive goes. Nothing for tell about love, cause yeah, I know love you till I'm gone. Now witness the match more. Kikweli hane ko cute you many bamba. Wanga wano testi ma shoot you a mesanda. Tukiwa ghetto ni cupid tu na kanga. Na misi na jizi kima ujuzi na kukanda.
Coming on me ya, coming on me ya. Nakumi is chuda. Coming on me ya, coming on me ya.
Unakuita funda la ko. Unazitunza siri zangu kama tundu la cho. Umutikuwa moyo wangu umeufunga masto. Na kila mechi wanikamba lazima mtoto usko. Wendo na nifanya nionekane niko happy. Faster ku reply text pindi tukichati. Mtoto livo smarti, buna weka kati. Maisha tukipati, tunakwenda na wakati. Nakumbuka siku ya kwanza mimi wewe na kuvuta. Nikiupurura mti jani walking atakucha. Nikikuona na stuka, yani ndundu. Mapigwe na lunda kama vile nimefungwa booster. Sikujua nitapenda hivi kabla sije kufa. Unanifanya niwe sober, niko high, sije buto. Lini press, that's why nimeweka nukta. Nakaza kwa wengine, kwako ndo inashuka bukta. Nataka tuwe pamoja kama reta na smoker. Tuambaye tufike mbali kama anga na nyota. Jitulize nkutulize kama kiu na koka. Na minsimamie mchezo kama refa na soka.
Kami na miya, kami na miya. Nakumi isura. Kami na miya, kami na miya. Coming on me, coming on me, give me sweet sugar. Coming on me, coming on me, Nakumi sura. Coming on me, coming on me.